Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Zealand, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātua tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.